all the hits. One station. FM 100.5 megahertz. Where hit music lives.
Le Africa Slam.
Pregnant with possibilities.
Giving you the best. Isitishi esinomehluko. Unangunangu ingenguye. Kodwa, lilizwi la mambondo. We are pregnant with possibilities.
Njengoko uyazi ke mphulaphuli kwesikhobisele sathi kaloku ngolwesibini weveke pheleleyo kuphuma ingxelo ephuma komkhulu idiza ukuba kubanjwe indibano malunga nokuba ngubani noma kabambe esihlalweni sobukumkani okungeke uze emva kokutyalwa ke kwekumkani yamampondo ukumkaniswa nozuko wesicawa nobekwe ikhaya lakhe lokugqibela ngomhla wama-21 kwinyanga ke kaJuni. Nanjengoko ke siyazi kodwa ke uzokhumbula Nkosi uJongilanga into yoba emva kokuba nikhuphe le ngxelo kuye kwaphinde futhi kwasahlangatyezwa kwabanye abantu okanye amalungu ekhaya esithi azinabunyani iingxelo ezithi undlunkulu unobandla sigcawu wonyulwe njengobambe ebukumkani bamampondo ngokuphikisana ke nengxelo ebiphuma kwakwikhaya eli. Khawusikrobisele mntwana enkosi, kanye kanye kwenzeka ntoni?
Msasazi wam, silo sapho lwezindlu zikamashelana besiye sanenhlanganiso. Inhlanganiso le besinayo ngokufanelekileyo nasesikweni siye sacoca ekuxoxeni kwethu sabonisa into yokubana ngubani ngeli xesha sisakhangelayo ngelokubonisana umntu ozawuthi angene esigxini ilungelo lobukhosi ngokobunkumkani basemampondo. Sathi xa sibonisana safikelela izigqibo zokubana siphakamise umama unobani ongunina wenkumkani engasekhoyo uza nozukutyelo vulo sicala into yokubana kube nguye ozawuthi agcine kakikhulu. Uyawuqaphela ke msasazi nasemthethweni kunye nasesikweni kuthethwa ngamaziko xa kuthethwa ngosapho lwasebukhosini. Nengcaciso enikwayo emthethweni yingcaciso ekwaphilayo nasesikweni ethi iziko lizibuko okanye lisisiseko sesiko esiyimpika esiquka izalamane ezisondeleneyo zosapho olulawulayo phakathi koluntu lwemveli oluchongwe ngokuhambisana nomthetho wamasiko okanye amasiko kwaye apho kufanelekileyo khona kungaquka nezinye izizalwane zosapho olulawulayo ithetha into yokubana loo ndlela ngokomliko. Xa sihleli sisithini bahlelana nwanesiko phakathi kosapho lwezithembu nemilibo ekhona ngaphambili nje apha emampondweni kube khona le nto kuthiwa zizithebe. Izithebe hayi ezenyama but izithebe zolawulo ezikumgangatho omnye nobukhosi kodwa zikumgangatho ngezapho kuba izithebe ngamanyana bokuqala olawula imihlaba apho kukhona imilowo khona engabafana neziko ngokwesithembu kunye namanye amakhaya angaphandle kwelo khaya asondeleyo kweso sithebe esaziwayo into yokubana ngokwemizi yimizi eninga ize loo mizi yakufikelela kwinani elithile kuthiwe noko makaphuma ubani nesithebe kuba ikhaya ngoku ingathi seliphokela ngokwelawo makazimele ecaleni. Lo ophumayo uyajonga xa ijonge emva kwasukazana athi apho ndiphuma khona kwisithebe sam esikhulu kuya ngokuya ke uzilungiselela imeko yamakhaya nesiko. Xa ngaba kweli ziko mhlawumbi umzekelo sisithi singamahlanga. Ukhona isipho elifuneka lenzi malunga nekhaya. Ikhaya elinenhloko yayo elikhothele lamaqhaza. Kungenwa endlini yesiko okanye machanti. Ukhona lonke zakwenza. Akuzukusuka umuntu pha ekugcibeleni egameni ukunhlamba. Athi nami ngikhane kumele ngibe khona phendle. Kuba kaloku ngokwemfanelo akekho apha yena. Eli siko elizakwenza. Eli siko elizakwenza. Inenjongo elithile. Kwethu sisebe kwelithi. Zekuthe khona lo azawuliphumelelisa elo siko amegunya kuwo. Zekuthiwa elo siko liphumile. Okanye loo nto ebefuna uba ibe iyalungiswa ekhayeni ilungisile. Bona le nto kwakuthiwa yingxawe. Apha amakhaya adibane wodwa. Kuvezelwana kuboniswana neengxaki ezikhona nendlela zokuthi ikhaya lingaphumelela kanjani. Loo nto ikhokhele yiloo nto. Awukuthatha naziphi iintloko ngoba ke phaa phambili sisuka kumlibomnye. Singasuka kumlibomnye kodwa ke ulawulo luhamba lutshintshe ngokwemfanelo zosiko. Kodwa uba ngapha apha kweli siko ngokwesi sithebe ucace uba ikhona ingxaki. Siyaziwa isithebe esilandelayo ekunokuye kuthiwe kuyiwe kuso ngokwamava ngokuncedisa ngaphakathi ze abo bantu bakwazi ukusondela. Yile nto yenza intobana kube nesidima nokulawuleka kwizinto nemicimbi yasebukhosini. Kwabo kucelezwe esikuba ufuna ukubonakala intobana kukhona umntu othethayo ngapha nomnye othethayo ngapha. Uzibuze into yokubana khawukucacise sakho. Uphuma kubani kolu sapho lukamahlelana xa. Uba sithi siya kwiziko elilandelayo ngokwezindlu ezisondele apha kule ndlu okanye kolu sapho lukamahlelana. Sithi zikhona izindlu esinobhekisa kuzo xa ngaba sinengxaki. Ikhona indlu yasemthayeni, indlu kaNkosigadile kaMsobeni. Ibe khona indlu usapho lukangangenyathi, usapho wosapho lukaToni. Kodwa kungeso sinyanzeleko into yokubana loo nto ibe yenzeka xa sidibana sisaqala ukubonisana. Kuba nazo ezazindlu zinezithembu zazo ngeendlela zazo zokuhlala. Apho kungangeni nabani xa zibonisana. Ngokobuthembi babo. Ngokweminombo esukela kuToni izotsho kungubesizwe lo aphetheyo ngoku. Kuba zinintsi izindlu ezikhaya bayazibala nabo. Ziyafuneka izinto zokuposa xa uziqwalasela. Zibe nokuzinza okufanelekileyo obuzawuthi bunike into ephilileyo xa ngaba kuboniswayo. Sihleli nje singumahlelana. Asihlelana ngakusithandabuzi. Sihleli ngokwemigomo eyalathiswa lisiko lamampondo ebenzeki yethu ngokumthethwayo.
Ngivakala mntwana enkosi. Ndiyarhalela khe usirhobisele. Njengoko sitsho sithi izindlu zikamahlelane akukwazi uba xa kuqhutywa isiko kube khona indlu engenayo ibe yinxalenye yesiko nangona ikwa mhlawumbi kumnombo lo eniphuma kuwo nani. Kodwa mhlawumbi kulo mba kanye wakwakumkani uzanozuko mhlawumbi unokuthi ezona zindlu bezimele into yoba ziqhuba lo mcimbi nebezimele uba aziwuqhubi zeziphi?
Ule nto uzanozuko. Ngokwendawo akuyo ngokongena. Ukulandu kaNkunkane uMandlonke.
Okay.
UNkunkane uMandlonke owayeyindlu enkulu eyintloko yosapho lukamahlelana. Eyintloko yamafaku ephela ngokomlobo okanye ngokwesiduko okanye ngokweclan eyintloko yesizwe samampondo ekhokhele onke amabantu asemampondo. Kodwa into yesiko ayiqali esithubeni, iqala eziko.
Right.
Awuvele usuqoxa uqale esigangeni ungekaqala apha ekhaya apho intsusa yale nto ixoxayo isuka khona.
Right.
Njengoba ekule ndlu kaNkunkane uMandlonke, uNkunkane uMandlonke unezindlu zakokwabo endifuna ke ukuzivelisa kakubi. Le ndlu leyokuqala yindlu kamaphakathi le izala ugoda yindlu yobunene leyo yomfazi wokuqala ezala ugoda ezala umpempulu ezala uvuka ibambe ezala umntu ize okwesibini kube yindlu kamandwane umandwane engumfazi wesini kamahlelana
okay
eyilendlu ekuthiwa ngokwesiko likadi lendlu enkulu yona ke zange iveliswe bantwana abangamakhwenkwe nomnombo ke waphela esithubeni
right
eyesithathu ize ibe yindlu lendlu kuthiwa yindlu enkulu yesiko ezokwesisizwe indlu kamankosimane nayo ekwakujongeke into yokubana iyawuvelisa umntwana oyinkwenkwe kodwa yavelisa intobazana engudade bawo wootata bam ngomathenga
okay
kwaze kwayindlu yesine kanti ngamahlelana indlu kamamtshibeni le ndlu ke efumaneka kulaa ndawo yasethimbi yona ngokwebakala ilikadi lokuqala le ndlu yobunene leka maphakathi ezalo kwayo yona loo ndlu izala ongasekhoyo umaneli owabhubhe semncinci kunye nenkosi uNelson naye ongasekhoyo ke ngoku ozala olasapho lwasetyhimbi ize eyesihlanu ibe yile ndlu ibe yindlu kamaqhinisi indlu xa ibizwa ngokwesikwithi yindlu elikadi lesibini lendlu enkulu yile ndlu ke xaka ingazalanga ezala intumfane mandla xa kwakungekho mntwana kwindlu enkulu kwaze kwenziwa isiko elifanelekileyo lokuba ngentumfane mandlonke ayokungeniswa kwindlu enkulu kantumkanikazi umankosinana ukuze intumfane mandlonke abe yinkumkani wabe ke uyinkumkani ngokusesikweni ngokufanelekileyo ebalwa ke njengosakho ke ngoku lukamankosimane nje kube khona indlu yesithandathu kamamdingaso le ndlu kuthiwa yiyasesizimbeni nayo elikadi lesibini le ndlu yobumene kwamaphakathi iphayile usikisiki yona ecawukeni ezala utata ekuthiwa ngufanje
right
ekuphela kwakhe kulunu ize ibe yindlu yesixhenxe le ndlu yesixhenxe ilizala kamabhambatha ize kwengukumkani umahlelane njengechiba lokuvusa indlu kamangutyane kwande ngane ebizako apho ke kwazekwa yena umabhambatha waze wavelisa unkosi umakhosonke nodumzela kwayile ndlu ke ngoku yesibhozo yokugqibela yona unkunzeka amaxesi unkumkani umahlelane usweleke sanda kuyiveka loo ndlu leyo kungekaveliswa mntu kuko yileyo ogqibeka zizonke izindlu zisibhozo kodwa ezineminombo eshiyekileyo zintlanu kuphela zikankumkani umahlelane siyinzala yakhe ke unkumkani umahlelane mna kufako ndicabange sisizukulwana sesithandathu unkumkani umahlelane ngesithi zukulwana sesithathu nabanye ke aba kule generation ootata bona besithi zukulwana sesibini unkumkani umahlelane sizele xa uzawuthetha into yesizwe awuvele uhambe uzulu yezidangeni uthethe ungaqalanga apha isiko liqala khona ncakasana ukuze ulifumane kakuhle kuba isiko linentsusa nendlela ekulandelelwa yona xa ngaba kufuneka liphunyezile ngokwamasiko afanelekileyo ngokwekhaya le ndlela yaba bantu bebethetha kakhulu besithi balilo iziko mhlawumbi ngamaziko kwiindawo zabo nothi apha bengenalo eli lungu abathetha ngalo apha nalapho uzawuzibuza mhlawumbi ke naye funeke iphendulile into kubana lo tata mhlambi unkosana ugumelani kuba inkosana ekhetha ngayo uzalwa zezithi zinto okanye uzalwa ngubani ekhindini ngubani lo ekhindile amzalayo kuba izindlu zikankosana ezintiyazazi ezizalwa ngkosimahlalana izindlu nezithembu zakho nkosina ezinezakuwayo uphuma kwesipho okanye baphuma kwesipho kesasithembi saphaya kuba kaloku siyayazi ikhona indlu yomqhekezweni ikhona indlu yasemathonga njalo njalo baphuma kweyiphi indlu kolasapho zangesimesini ukuba ngaba bathi baphuma kwendlu kamhlalana mabacace izinto okubana baphuma kophi msapho kwaba bafazi indlu babaleleyo bakankumkani mahlelana ezeleni kulapho isiko kufuneke liphuhle khona ile nto ebangela into yobana kube khona ingquba kanocaca yile nto yokubana isiko eli alilandeleki kakuhle ngokokwenza kwabantu abanenjongo kwizitho abakude nabo ingakheli into yokubana abangomafako abengamafako kodwa kukhona imiqathako nemigomo elandelwayo esikweni xa kusenziwa izinto kungabikho kubhideka nabuceleku obuzawuthi uphazamile yiyo le nto sizaxa sixoxa ngoto lwe uphinde uye nakulo mntu kuthiwa ngutata umarhatana
yes
uzibuze into yobana uvela kweyiphini njengoba ndibona uba beneniwe naye apha mhlawumbi uzawuthi uvela kwindlu kathuzi mhlawumbi athi hayi uvela kungangenyana sithi ke xa sibuza kubafazi okanye kwisithembu sihlanganenyathi umzukulwana kasigcawu kangokalo sigcawu ngokwendlu le akuyo phaya esini uvela kophi umfazi phayana kungangenyana iphi indlu yalo mfazi adlalwa kuyo phayana esini kulandla sezinkunzisini mhlawumbi ke sizawuthetha ngcono mhlawumbi ke kucaca into yokubana ingaba ufanelekile lo mntu uthethayo kuba ixesha elininzi ngabantu abangafanelekanga bazigqaca bethetha kwizinto zesifo abakude nazo bezokwenza isidoda phakathi kwekhaya uphinde usuke apho uthi indlu kacetywayo ivelapo siyayazi phaa kunyana kafaku ukumkani umgqibela indlu yakhe enkulu kwakungule nto
okay.
Siyayazi phayana ke ngoku ucetywayo yena yindlu endala ubunene bukankumkani umgqibela nje kube khona negadi lobunene elingumhlanga ethaweni phausibisini khawuyaasholikhona ucetywayo ngexesha wayisaphila wayephethe ethaweni kwililungelo lobunene eliya waze kusweleka kwayo kodwa emfazini ezela amantombi amabili kwaza kwashiyeka sizalo esingumfana esizawuqhubeleka nomnene ukuze ze kuthathwe umhlanga ozalwa ngumanxele oligade lokunene aphathe ethaweni kwaze kwakhona intolo zokuthalaka kwelo xesha apha emfazini ngokusweleka kwendoda ukuze abalekele aye ebuhlanyana nasebuhlanyanga kucacele into yobana heyi lo mntu uselapha kufithi ukuze athathwe ngunkunkani umahlelane nala mantombazana amabini wakhe bamsa emzindlovu emzindlovu ke yindlu yasesizindeni apho utata umfazi kule ndlu yesithandathu kamahlelane kamamdindazwe kulapho ke adibene nendoda unkosikazi kwavela umdabuka umdabuka ngulo ozala aba bantu baziza ngocetywayo emqekelane ukuba ngaba banento ethethayo bangathetha phaa ethaweni hayenzi ezindlini zamahlelane abanalungelo lasele endlini yamahlelane phayana esizindeni lusapho lwamahlelane
right
yindlu kabamdindayo so ndizamuthi ke zikhona izinto ezididisayo ngokwabantu abagqukulekayo esikweni elikude nabo elingabafanelanga yiyo le nto sisithetho sebesithetha ngalo kodwa izigqibo esizithathileyo thina siziintsapho zikankumkani umahlelane ngokwezinto sisigqibo ekusiso sisigqibo esalathi sisiko ukuvumelana kwezinto
Ndidiya kuva mntwana enkosi ndiyarhayela ukwaphatha kakhulu umcimbi onento okwenza nenkosana uDumelani. Ngethuba sanda kukhothama ikumkani kwaba khona umcimbi woba kubekwa unkosana Dumelani Sigcawu njengoza ukubambela lo gama kusalungiselela lo mcimbi. Kodwa ndiqinisekile lo oko nakuvakaliswa kwakuse eli kangangoba wena into ba aniyamisani nokuba kubekwe umuntu oza ukubambela ikumkani lo gama ingekabekwa. Kodwa kuyabonakala into banasemva koba ithe yatyalwa ikumkani ukubekwa kwenkosi uDumelani Sigcawu naningahambiselana tu nako mhlawumbi ngokusikrobisele nje into ba ngaba kanti izigqibo ezazithatyathwa ngamafaku ngabula unkosana uMzondile Marhakana zazingathathwa ngamafaku edibene na xa isithi unanimously wayithetha ukuthini unkosana uMzondile Marhakana?
Ndisayithetha le nto tata ndithi lo ekuthethwa ngayo ndibamga nalo uthi nunkosana uMzondile Marhakana esikweni ungubani naka naxa uthetha ngezindlu kuba yazi ndisasazisingadibana sengamafaku sibanintsi endaweni kodwa ifaku ngalinye kwindawo eliphuma kuyo hleze kuthi kanti neli faku kuloo ndlu liphuma kuyo lisezantsi kakhulu kule ndawo liphuma kuyo kuba egameni obana sibenzenga kucinga into yobana loo nto yomeleza okanye ibethelela isiko elifanelekileyo ibe ingalibetheleli ufumaniseke into yokubana nakule ndibano yabo uphinde kube khona isila esuka kwisiko lakwaCingo uCingo simazi into yokubana uzalwa nguNgqongqoshe uCingo ngumfo wabofaka
right
zibe khona nezinye izindlu zosomacala ezizalwa nguNgqongqoshe nalapho ufumanise ukuba kukhona inzalelwano engasukiyo nakazama apha kweli zizwe uthi ke ngoku xa nehlelile ngamafama nithi nizawuthatha isigqibo kuba nizezo
right.
Ibe nendlela ekuhlalwe ngayo ingenguye umfundiselo wantoni wesiko ekhanya kwezi zinto endithetha ngazo zikamahlelane kube kungekho namnye umntu ekudlulwe kuye ngokwesiko lokuhlonipha le ndawo kulekhaya lenkumkani njengenkumkani ingasekho besizilile
right.
Ya kube khona izigqibo ezithathwayo ngabantu behlukumeza ikhaya ikhaya elifanelekileyo liphakathi kokuxakeka ikhaya lesizwe
right kujoce kuba kude kabonakala uba umntwana enkosi ngubani kanye kanye lo owabheka ezikundleni zamatyala lo owenza into yoba kuphume le court order eyaphumayo yaza yenza into yoba nawe kwakunye nomongameli norhulumente kwaba nabanye nibezi responded kuyo.
Mna ndikhumbula igama kuba isamon zange ndizifumane.
Okay.
Kunzima ke ukuthetha ngetyala ongalaziyo ingakumbi xa ngekho samon. Naxa sekusithi kusisa ngolu suku lomngcwabo ngo-half past four kufike usheriff of the court ezisinta i-court order esukela kwisigwebo ebesihleli ngobusuku obudlulileyo ngo-10 ebusuku isothusa ke loo nto kuthi kanti nam ndibandakanye xa sekufuna kwabo ke ababe imeyilele isamons kuthiwa hayi ukhona phaa nangona ungavelanga kulutho kodwa phaa emlindini wesicelo esifakiweyo kulawa amanqaku liyabonakala igama lakho njengomntu ongumangalelwa wesithoba
yes
omaka afondele enkundleni azosikhenda kodwa andingeqiniseki uba ngobani la mafaku royal family narabana pha abhaliweyo ukuba asiwazi umntu ogqamileyo nguDumelani kaGqama ekuvelayo into yokubana uyintloko yalapha so andingethethi ndiphefumle nge-court order kuba sasixakekile nje siphakathi kokufa kukhona la mahlazo enziwa ngabantu abakude kodwa ngabantu abaziza ngamafaku abamele ukuhlonipha le nto yenziwayo ngokwekhaya
ndikuva kakuhle unkosana okanye umntwana enkosi ucetywayo wayeke icacisa naye kwakunye noMzondile uMarhakana besithi ngethuba lokuphila kwekumkani uzanozuko ngexesha sabanga ubukumkani wawungabanye abantu babechasene kakhulu nokuba bekanti ungukumkani uphefumla uthini koko ngaba ziyinyani ezithi wawungafuni uza nozuku abe yikumkani
kophinde ndive kakuhle mhlozana
unkosi ucetywayo kwakunye naye unkosana lo umzondile marhaqana xa bethetha babesithi ungomnye wabantu ebengafuni into yobukumkani uza nozuko makabe yikumkani ngethuba ebanga ubukumkani wena uphefumla uthini koko ingaba wawungafuni uza nozuko abe yikumkani
Mhlasana. Xa kukho umntu obangisayo okwamkhaya ebanga ngaphakathi asekhaya ithetha into yokubana kuza kuba khona iyantlukwano phantsi kobanga alungenisileyo.
Yes.
Loo mntu lo yindawo yokubana ize ithi yakudlula lo yakudlula ube khona ukuthi mfowethu zininzi iingxaki esijongene nazo sisekwalikhaya
okay
kunganjani into yokubana usondele uzondibeke le yokubana awavuma wavuma nalenye yobana
okay
ilusapho asizuvunywa kuqhekezwa ngabantu ivi nabo bani xa kakuqala olwabantu ndikhumbula kwintlanganiso yokuqala esisasini ndandikhona ndiyabakhumbula nakafane nangokokubona abantu ababekhona kwela tyala ntazabini
okay.
Yeyamva abanye babo babepha ikawukeni phaa kwinkunzana uthabeni
okay.
Le nto ke msasazi yobuweqiweqi yokukhangela indawo xa ungumntu ungazinti uze uthi ke xa kutshintsha izinto uzame uba ngomnyeni
okay.
Xa sifuna ukubuyisa ikhaya lethu silungise ikhaya lethu bangena ndawoni lo bayintoni apha kolusapho lukamahlalane banayikliniseni kulo mzi kamahlalane bangawuyizaoa
right uphi ngoku isikhumba sikukumkanikazi unobandla sicawu okanye sihleli salindile
kutheni mntu yazo
kubani ngoku njengoba sinisithi nibambise ukumkanikazi unobandla sicawu ingaba nguye ke ngoku esikuye okanye okuye umnweba
umnweba ubuvele uphayana ekhayeni kuye
okay
bobu buxoki obenziwa ngaba bantu ekungcoliseni amagama wabantu ingakumbi igama lam ngokwendlela abathetha ngayo kuba xa uyithetha into ufuna ifaneleke wenza iyelenqe lokwenza ubuxoki ngomntu
okay
kulapho indikhona xa kungena abantu abavuzenkweni kuba bafike ngokudunga umzi nosigulo ngokushiyana ingxabano phakathi kwabo kuba befuna ukumelisela injongo ezizayo umntu esimthombileyo saphakamisa igama lakhe ngumama unobanga wenkumkani longusekhona kambe amaphepha siwathumele kwiofisi kamphathiswa kaphelile kunye nomphathiswa onoxanduva kwimicimbi yobukhosi ngokwesele umnumzana uncwadi
okay.
Enzele into yokubana loo nkqubo ikwazi ukuhamba ngendlela efanelekileyo apho uzobuya intwethi ewe umama unobandla nguye ngoku olithetheyo njengebambela mkukayo kule ndawo ngokwesini
right kuyevakala kangangokuba ndiyaqinisekisa ngento ethi ingathi kuzawunyanzeleka uphinde ubuye nkosi ujongilanga kuba umnkosi umzandile marhaqana nkosana umzandile marhaqana naye kuba singamfumananga emnxebeni kodwa ngoku siyawufumana umnxeba othi ukhona kodwa ke ndiyarhala into yoba ibe ngolunye usuku kuba ngoku xesha lisibethile ufumaneke kade yena yena ibinomdla into yoba akwazi ukuziphendulela naye kuba zininzi izinto ezimkhankanyayo apha nekungeke kube kuhle ke into yoba angabikho naye ukuza phefumle akwaziyo ngoku kodwa ke ndiyafuna mhlawumbi kusikrobisele kukhona nomba wamampondo asentshona namampondo asempuma apho kanye eyona iqhubekayo yeyiphi kanye kanye
ubuhlobo bude phakathi kwethu nabafowethu enyandeni
yes
kambe nam ndikhulele engqeleni kuloo mama ndathathwa ndayobekwa enyandeni ndibekwa enyandeni phantsi konkosikazi kankunkani enyangelizwe ozala unkosi umakaziwe kunye nonkosi uphondo lwendoda no-antfeziwe owayendele ngapha kwelaa labaxhosa ongasekhoyo kwigatyana ndabekwa mna phansi konkonzi uphondo lwendlu olicelo umfazi omdala ozalwa ngukumkani uSolomon kaBizwe. Ukuhlobo kuhamba izima ende phakathi kwalamakhaya kungekho kucabanga. Ukuba ngaba kukhona ukungaqondi kwemicimbi ethile ngenxa yokungena kwekhomishini, ezo zinto zizinto ezifanele ikhaya. Amakhaya omabini ngokwendlela ekwakuhloniswana ngayo kuqondwana ngayo nangokwamabakana ethu ingabizonto esizazozoneka elukamanje uba sinyanzelwa into yobana sidebezinto ezingafana ukuzithetha phantsi kwemeko yabantu abanyanzelisayo ikwayimeko yekhaya ukuqiniseka into yobana ithini indlela yezinzalo yethu ukuzigqibo phakathi kwenyaka negawuka kuba singabantu abanye sisizalo sikafaka siyayazi into yobana ubani izalwa kanjani futhi loo nto zange yaba luphazamiseko futhi ingazange yasicabanisa ifuna ke ubuchule uba ngaba kukhona izabatho ezithile okanye amachaphaza athile amnyama wokokuthi sibonisana njani na sile khaya sisendaweni efanelekileyo yesiko njengangoku ndabakho uye wenyuka wakho ndicho ngo-1996 xa kwakufihlwa utata wam ongumninawa kankumkani empondonzini kukumkani umanzolwakhe eliphele isithethi sekhaya apha entobankele matshona ulwandlulweni kwakungukumkani uvundlela enyangeni ethethile ikhaya lonke la mama futhi ngemvano kungekho lulo nangxabano etheni ububunye phakathi kwekhaya kubafela usapho lwenu so akufunekanga siyithethe ngongathi kukhona izinto ukuba zingakhona njengangoko zikhona nakuphi na umzi ingxaki ukuthi makuhlale phantsi kuboniswane ngokufanelekileyo kodwa
ya kumhlambe singabona into ba amafaku ahlale phansi axoxe alungiselele umcimbi kude kufikelele kwisigcibo esinye nesizawukonelisa wonke umuntu olifaku de mhlambe uchabazeleke ngokungendlela enhle nencimisayo amampondo wonke ngokubanzi
esiqini mtsasa akho konelisa
right
esikweni kwenziwe isini
right
naxa kuphiliswa umntu akukho konelisa omnye umntu wenza isiko lokuphiliswa kule nto enekonelisa isingathi kum kufuneka kuvukisile endaweni engakuyo ekusetyenzwa ngomgomo wesiko indlu ekhokeleyo enezindlu zayo zesiko ngokwamagama abo kulapho isiko lileleko ngaphandle bafuna ukuthi bafuna ukuchitha umahlelane lo liphume ngeliphandle ukuthi bonke ubukumkani ukusukela kumahlelane uzosokuzana wabuchithela asizuvuma xa sithetha isiko mhlasana ibe ngathi into yofuna yokumele somu ayovuki le senza isiko
kuvakele si nangu kumkani ukhothamile ngoku mhlambe kungalindele kantoni kuzokwenzeka kantoni izawuphela inkqubo yokuzila kuhambe kuhambe kufuneka into yoba makude kube kanti kombathiswa ikumkani yintoni mhlambe niyilindeleyo okanye kungenzeka kantoni ngiyazi mafaka sizawuhlala thethe kodwa ke mhlambe ngokubona kwakho nokuyazi imbali le yintoni engasibe kanti yenzeka ngubani okhoyo esendeni likazana uzuku
ngubani otheni mhlaba
okhoyo esendeni likazana uzuku
mhlaba zizinto esisazawudibana ngazo siyawazi amasiko wethu siyayazi nendlela kukhona ukulungiswa kwesiko into yobana funeka kwenzeke ntoni kulandelelwe ntoni zizinto ke ezo esikuzo esingazukuzivelisa ngoku kodwa esiza kuzithetha silithatha ze sisibhengeze enze into yobana uanoba aqonde nalapho msasazi kufanelekile ke ngoku into yokubana sibize ibandla lamafaku kuba amafaku alibandla nangona ezi zindlu ezinamaziko azo ohlukeneyo ngokobukhulu siphinde sibize nebandla lamampondo labakhulu ngokwamaziko obukhosi obukhona emampondweni apho ngokwesiko ke funeka sinamisele khona sidengezile sinengqoqo yokwamkelana silusapho oluphethe ubukhosi lukamahlelana
ndibuza nje mntwana omhle kungoba Kaphambili pha ndizamani bakhankanya ke unkosi uNkosana uMzondile Marhaqana ndivile konto ba uyabekicala lakho lento ethi ubethetha ephuma kwephi indlu kodwa ke nguye ebephuma ebesiphuma nezinye izinto zimana siziva kuye kunjalo nje ngandinqinela nawe kinto ethi lukhona usuku apho likwasalathe sakuye singonondaba xa besifuna ukuthetha wasikhombisa kuye so ke sasithatha ke nezinto ebeziphuma kuye hayi kuba sizikholwa okanye singazikholwa kodwa sizithatha kusithathela kuthi kuba sizivile esithi akazani na kumkani ikhe yanonkosikazi akazani na kumkani ikhe yanomntwana kodwa wena kwelakho icala angathi uzawuthi ukumkani unayo nyana ikhona into esitsho njalo kuye that's why ndibuza ke lo mbuzo kodwa ke uthi nizawuhlala ningamafaku niqhube ngokwendlela elisiki kodwa ndiyaqinisekisa mntwana enkosi kuba unkosi okanye ke mhlawumbe unkosana uMzondile Marhaqana mvanje engathi unomdla naye kwinto yokuba abe kanti uyaphendula kwezi zinto selu zikhankanyile apha ngentla wena uba kwixesha unalo mhlawumbi nangenye imini yawuphinda ubuye uzojongana naye akhe acakise naye lakhe icala kwezi zinto selu zikhankanyile
msasazi andinangxaki nalo kuba xa kuthethwa inyaniso kufuneka zithethwe phandle ngokwalaa ndlela abaze ngayo bona ndiyamzenda ngoko ndisitsho akayiniki ingxakiso nayo kwezi mhlawumbi kwisiko lawuzela apho kunakhona kuba asifuni kwimeko apho sizawuzibhaka siyindlu yesiko ehloniphekileyo sizibhaka kukhona amangenelela azawuthetha isiko bengekho sesikini bekude nesiko bezongqamisa igama lendlu yakuthu yosapho lukamahlelana esiyaziyo kamahlelana ngokukayise usigcawu uzalwa nesiphini sendlu yile ndlela endithetha nale yokubana abe uthetha namaphephandaba ngolwasuku lukaJanuwari
yes
sasijongene nomcimbi womngcwabo kukhona umkhosi owawenziwe ikakhulu ukhokelwe ngabantu abangelilo nelingakanani ilungelo futhi nabangasondeli nesondela kwimicimbi yamasiko wethu ukuthi ke ngoku phantsi kwale meko kuneka sizame ukuthozamela imeko ibe ngathi kukhona inzolo ke umcimbi lona udlule kube ngona ke ngoku amazwi wethu siwaphakamisayo kuba unkumkani ebengekehli abe kweli lizwe akulo le mimoya njengangoko elehleli imbekile emdalini nelona thuba ke ngoku eli lokubana kuxoxwe kabanzi ngezi zinto kuloo meko yokubana kuzokusihambe ke
okay masigqibele mntwana enkosi ngelokuthi ingaba mhlawumbe unkosana umntwana uPrince Mbasa Sigcawu ibhibhidla amazinyo xa wayesithetha ngolu hlobo phezu kwebhokisi yekumkani kuba ke abantu abaninzi abadala kwana abancinci kwalapha ebukumkanini babemqhwabela izandla bambi ke bemgxeka ngesasenzo wayesenza mhlawumbe ungaphefumla uthi nje wena xabaqaba nje sesivala ngalo mcimbi
heyi yaba buhlungu kakhulu laa nto sasazi noba wayiqhutywe yiki kodwa laa nto yayingafanelekanga kuba kwa uMbasa lona ngunyana kaDumelane
right
lo kuthethwa ngayo ngunyana wakhe so ezinye izinto kufuneka uphindula nje isiko mhlawumbe sheze kuthi kanti isiko lisafuneka kukho apho luphazamele khona yile nto ifuna ukucacisa
right ndikuvile kunkosi uJongilanga Sigcawu sibambe ngazibini ixesha lakho nokuthi ufumaneke ukuze usinikele ingcaciso ngethemba lokuba ke sawuphinde kwakhona xa sikudingayo uphinde wenze njalo inkosi kakhulu umntwana enkosi yabulela
enkosi bosumthozo
nkosi kanti ke lo ke simbambe ngomnxeba ngunkosi uNzululwazi Jongilanga Sigcawu besincokola kwakunye naye ke namhlanje kaloku umphulaphula ekhaya besithembisile sathi sizawudibana kwakunye naye iphinde ibekwa nguye unkosana uMzondile Marhaqana yabona wakubini isinto emkhankanyayo ekangangibanayo sele John Omdla uba abe kanti kwezinye izinto yaphindula kodwa ke masikuthembise mphulaphula ngento ethi nakanjani na sizophinda sibe kanti sibiya naba kuba lo ngumcimbi wamampondo lo ngumcimbi wenkokheli zethu zomthonyama ongafuni ukufana uyekwe nje abantu bengayazi into yoba kuqhubeka ntoni nakanye kanye imizuzu ngoku mibini emva kwayo intsimbi enkulu okanye phambi kwentsimbi enkulu yokuqala elam igama mnandi ngibulelani kamajoba inkqubo ndaba yakho le engabhideki ezoluntu indaba iveliswe nguye usiyama ngamhlahlelo yona elathamela kwakunye nolungu wakwavimbi khona enkqubini umasandisibango esithuka kwakhe
ezoluntu indaba. sikondla ngezenzeka ebuhlaleni.
Ithi ke loo nto ifune sihle amahlongwane into okokuba kule minyaka emihlanu idlulileyo sekusenzeka ntoni kumasipala.
Uphuhliso
le ndawo sikuyo isilele kakhulu kwizidingongqali zabahlali, into ezifana nezikolo, into ezifana nezempilo, into ezifana nokwakhiwa kwendlela ezizingena ezilalini zethu.
Sikurhawulisa kwezopolitiko.
Akukho mntu ungayaziyo into yokokuba kuqoqosho lweli lizwe lubethekile.
Kwezikazwelonke asikushiyi ngaphandle.
When electricity supply cannot be guaranteed, when our railways and ports are inefficient,
apha kukwithi siyazipheka sizivumele sivuphule uvimba uphuphuma ziindaba zoluntu maxa wambi izinto ziyabila.
Can I just sit down, please? I want you to raise the order.
Hey, man, I'm not going to sit down.
Sit down,
man.
Sit down. Hey,
hey,
sorry.
Hey,
sorry.
Hey.
Speak your words to my head.
Ulapho ke ziphuma khona inyosi ngentsimbi yesithandathu ukuya kweyesixhenxe.